Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midem alal bare sappo e jeegom lewru October hitaande 2024 sakrabe gondo hedaade hejjuji amen di linde mangal mudum beete hande fu mi jalmini am sanne. Lede amen di ka heba tike mudum yaade e phase finale kan Maroc hitaande 2025 jega bule am lede amen di kan yebe lede Guinée-Bissau fe goto heba fiide goddo kenyem talataamde. Jande hitaande 2024-2025 waran fuɗɗitidde so lanɗo jaɓi nayi lewru octobre ndu ngal ɗon holitiri wiide anniya goto ministre en ɓamaɗo altinaire altaratare keñem iwruto fedde kumani ɗo wadde ima daraji fa heɓana jogolal tiɗɗalaji matat banggue anaruji. Jahoɓe lewrunde afrique ne fa humpintina jamande tiɗɗalaji pawiɗi e waytagol wakkati o kañe kutteji muɗum fa yetto dabeji mbawɗi fiyede fewde e majjum ka fuɗɗi yaadu mum en balɗe tati keñem ɗon talatarde sakiraɓe hiɗiɓe ɗon sembe kabaruji ɗumi jogono on beete hande bisimna moɗon mi heɗade ɗum. Jogabune em leydi amen di hankasen ka fa heɓa yaade le kapiɗe kan Maroc hitaande 2025 ka wajibe juuɗe mu en kina dooma le ñaloma nayoɓa ɗeɗo piɗe jogabune em leydi amen di kañɓe leydi Guinée Bissau donkodiri fe goto heɓa wattude baddu fa keɓen famtar keɗɗe Oumar Wayalou.
Mali fi'i tirŋaji sappo e goho jeegom ɗi fuu battiki nadde hirdu maɓɓe pi tirŋaji jetti Mali heɓi corner ŋaji joyi ɗum woni ko matano le piɗɗe wakkande kanko Adama Traoré ɓurɗo entrede Malouda kañande sekku koyta naati nde nden piɗe Mali ɗe mbayliti seeɗa kaɓe tawi toon milliyon mo Guinée Bissau noddirteɗo Manuel Balde mo ɓe donki ƴaɓɓade feewi so tawi Mali heɓino oɗo kaw ƴaɓɓotono yaade Coupe d'Afrique Maroc 2025 kako Mali hawayi hawaka ko ana holliti wiide Mali e Mozambique fur ana jogui toɓɓe jetti ka Mozambique ardi ko nayri bangal baddi Guinée Bissau ana jokki caggal mabɓe ana jogui toɓɓe nayyi Istuatini ana jogui toɓɓere wootere le ñalomaji ɗiɗi cakkiti toɗɗi ana hollita wiide piɗɗe mawnan sanne saabi leyɗele tati ɗe leydi fu daran ƴaɓɓat yaade kan Maroc 2025
andanɓe kabaruji ɓiliɗi e bilki sembe calɗi kañum en ka holliti wiide jagabule em leydi amen di waɗa ko woni bawɗe mum en fuu fewde e leydi Guinée Bissau Drissa Niono yo goto e hakkunde mabɓe holliti wiide hay ɗum e tawede majjum fuu leydi amen di kana wawi wadde qualifié fa ham yaade e kan Maroc hitaande 2025 anni ko o wiide fay tan Oumar Waygalou.
Ɓe jogiɗen ɓe eɗen mbawi yaade kan Maroc le ko warata ko jaati ka entraîneur mo jiiɗa fuu a tawano jogino waɗirta piiɗe muɗum wattu joni piiɗe Mali wonde wadde ɗe ɓe gabbintan gattoɓe baddi ɗum waɗi so Mali wattayi baddi kewɗi sa ƴeewi le éliminatoire kan ko ƴaɓɓino ko Mali wattino baddi kewɗi saabi de ɓe gattanno wattoɓe baddi ɓe wattu joni no piiɗe Mali ɗe gurrino ɓe gaɗa le hen tiɓɓoraku sina ɓe ƴeewano oɗo tiɗalla jogal ila piiɗe mabɓe hakkude mabɓe bikɗe yottaki guɓal ngal joguiɗe ngal ene mbawi yaade kan jaati kaɓe kani ƴewtade no piiɗe mabɓe ɗe gori
sakiraɓe heeɗiɓe ono mbawi tottude hakkillaji moɗon fuu ɗo ɗiɗo kabaruji ɗo hello amen Facebook na ɗo compte X mo noddirtano Twitter. Jande hitaande 2024-2025 waran fuɗɗitidde so lanɗo jaɓi nayi lewru novembre ngawro ndu nam holitiri wiide docteur Choguel Kokalam Mayga ɗon premier ministre leydi amen di caggal ko o yiide e batu ministre em joyinaɗo fa huncana hoore tiɗɗalaji ɓiliɗi e anaruji mataɗe le leydi amen di ministre o holiti ɗum wiide yetti sanne ɓeɗo hakkillaji ko windi ele dewtere mo yettinimo o altalatare keñem o garan ɓeydorade faamu ele ko warta ko yimɓele jehoɓe lewrunde afrique fa humpintina jamande banggal tiɗɗalaji ɓiliɗi e waytagol wakkati o kutteji muɗum fa yetto dabereji mbawɗi fiyede fewde e majjum ka fuɗɗi yaadu mum en balɗe tati keñem Bamako ɗo eɗum windi ele immadaraji ɗi leydi amen ndi wondi wadde fewde e lanndiɗangol muɗum yaade e batu mo noddirta coppo 29 fedde Oxfam di gollidal hakkunde muɗum e pelle goɗɗe kumaniɗe wadde immadaraji banggal hawalu lanndiniɗum Hamane Baba Kunta hawri hem anni ko Oumar Waygalou e sita siɗi ɓe fewni en ɗo hen
nduɗo yilaru warano wadde le galluji mawɗi le leydi Mali ndi fuu noon kanko noddirteɗo Mamadou Haydara secrétaire général suudu ministre humminide kabaru ha waluji le leydi ndi o hollitiri wiide o wi fa ƴewte yalla ɗati hono kani nangguirede le leydi ndi
weltagon watti yo hunde ko homo fo ande hannden ɗum noon kuteji jaati yiyaadi fesal led ɓaleɓe hannden yoga holliti ɓe wonan ittiɗalaji gadɗo e tawete yimɓe jogaɓe anle kuteji ɗi weltagon watti ɗum saabi mbina hannen so golleji hewɗi lonku huntude hoore le leyɗe den
kono ayri bangal haɓude no wattu wonde waylitirade wajibi sina yimɓele ɓe fo gattale hen koyɗe muɗum'en noon tawanoɓe toon ɓe kollitiri wiide
so en indi ha waluji ɗo ana jantade homo fou saabi ɗona haala haala cellal ɗona haala haala laaɓal e ñabbilaji dabiri fiyeteɗo saabe weltan watte hannden homo fou an hani wattude koyɗe muɗum e golleji muɗum mbeɗe tewtoro homo fou tinno watta koyɗe muɗum e walde amen yalla ñalaɗe warande nde gelle meɗen mawɗe ɗen ana raɓintine faa wooɗa
nduɗo yiilara no wondi e wadde wakkan nde mali wondi e fewtude e no anaruji ɗi gori kono ayri bangal bonanaji ndiyam e konandi e muɗum
leydi amen ndi yambini talatare keñen ɗon sappo e joyi lewru octobre hitande 2024 ñalawmale adnaro allah ndu keɗnaɗo rewɓele gomɓele kiriduji ɗi sisilimoɓe cuuɓi hitande hikka o woni darde hoɗum fou rewɓele gomɓele kiriduji ɗi jogui bangal ñiɓugol leydi amen ndi kan e darnugol muɗum noon mi mbirata oɗo immadara waɗile wakkati mo rewɓele hewɓele kiriduji amen ɗi kañum en ka holiti wiide ana yiya tiɗɗalaji kewɗi bangal heɓude leydi to wawi wadde demal mum en ko remete fa yetto kaki gollirɗi bangal demal fa keɓen famtara keɗɗen sita sidi ɓi
ɓamde bankas les région badiangara fattare lam sigaso rewɓe ko heewi joɗiɓele kiriduɗi hollite anle tiɗɗalaji lafi kaki waɗirteɗi deman ɗum ngo holliti kanko maymouna sanogo debbo remo goto les région kuthiala o holliti o woni guesa ko yahata hectare joyyi e feccere ko heeɓi e donugu gori ko
min gala kaki gollirɗi bangal demal fayso miɗe jiiɗi remude guese amen kina worɓe tilo ko mum en ko tafam so heeɓa warde remude ko amen ko fayso mi dokkiɓe kalsi hitande fou mbiɗe wawi heɓude ko yettoto cakuji deeɓe gawri mali hemere e mambari min darude e saɗɗa jande sukaɓe am fa yetto soɓe gaari fa ɓe kurto
ɗi tiɗɗalaji anda sanne to laam on Coulibaly Mariame Maiga ministre de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille hollitiwi dabiri ana wondi e fiyede yalla ɗi tiɗɗalaji ana heɓne jogala
gouvernement o ana woni fiide dabireji fewde e majjum wajibi jonka min gaɗa immadaraji yalla eɗum heeɓa waytade fa rewɓele gomɓele kreduji ɗi kañum en ɗu heeɓa bawɗe hollitide ko wawi wadde
ɗu e tawede fou ko naari bangal demal le temdere fou jeɗɗon e rewɓe tan wonko jogui guese remeteɗe le ɗum kasin le temdere mabɓe fou goto tan waheɓde balleku bangal demal ɗum ko hollite hooreɓe ministére de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille
tamani projet mo fondation irondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
le leydi amen ndi monsieur em hewɓe kañum en ka soɓami fa holliti anniya mum em hollitidde wiide ana yiiɗi iwrude nokku goɗɗo to jangguinta to yarde nokku goɗɗo ɗo ni fettede yarde hedder to eɓe jiiya to tiɗɗalaji kewɗi yimɓelle kumaniɓe jande le leydi amen ndi kañum en ka holliti wiide sa yeehi ɗum ana waɗa fu ɗum e saabi ko monsieur em ɓe adadu mi em ana fanɗi sanni le nokkule to ɓe jiiɗi iwrude yarde nokkule goɗɗe fa keɓen famtare annini ko keɗɗen dow hendo dossier de la semaine amen ñalaw hannde ol fettitan ko sitasiɗi ɓe
musidɗo en fo gollaɓele gouvernement ana hani jokkude ɗatti yogaji so heeɓa mittasio mumen ɗum ko hollitti Ibrahima Sanogo chargé de communication académie rive droite le guenni bamakoɗo
il font la demande
ɓe mbawi wadde demande mabɓe le collectivité gaye ɗiɗi toɓe jahata to kañe to ɓe anni iwde to fa ɓe kollita ɗum en caggal muɗum ɓe nartam andude hoɗum woni hakkille kappu oɗo dow hen so ɗum fou timmi fou so bataki o nelde DRH académie kumaniɗo kabaruji
jandeeurdeéducation
fesa a jokki ɗiɗɗatti hollita ana tiiɗi mitation ma heɓal lawol no muyirɗa ɗum ko holliti kanko jakarja jakti musidɗo goto wonɗo le kappu yoroso les région kuthiala
min directeur sourde colle to jangguinam min to jaaɓimi iwa to ga kappu kañe mairie o kañum en hani haltude jonka ko woni hen wimu en ɓe mbi kam monsieur em jangguinoɓe heewa sanne kappu yoroso ñande fou so wommoɓe keeɓi mbawɗo ɓantude place am mitation en o kaɓe jaɓanan ɗum fayso hitande fuɗɗi
isuf nuhum mayga kandi yo musidɗo goto gollole kappo sogon go o holliti wi hooreɓe cuuɗi l'école ko heewi wonko saabi mbinta musilim ɓe mitation mumen heɓata lawol
rowonde min waɗi demande am goto mo heeɓa e lawol hooreɓe yogaɓe wontom ɓe jaɓata feyi signinde demande monsieur em ɓe ko woni dossier ngaji mumen fou ɓe lenna hen koyɗe mabɓe kamɓe woni joppoɓe jangguinoɓe retard
hoɗum hatta musile heɓde mitation muɗum ya nokku to welɗum mamadou abdoulay mayga kañum woni directeur du centre d' animation pédagogique le guenni anson go woni kabaru ko hollitita do muɗum
minen mi yimɓel ɓe golle mu en nawri bangal huncande hoore nokkule to yimɓe heewa sanni bangal jande somin tawkike misel goto iwgol muɗum no suudu l'école ana wawi yettinde ɗum torda min jaɓanta ɗum feyi somin hoorejo kap so won misel kolciɗɗo kam wiide ana yiiɗi iwde ɗo gommi ɗo hotira kappu goɗɗo min ne miɗa andi misel o hono muɗum wala e kappu en o fou abbadam jaɓanta ɗum
hooreɓe halfinaɓe ɗi golleji hollitifa hannden wi ittude mutation Musa ka fu ittataga e mudun dun ko holliti Ibrahima Sanogo le genni bamakodo
to amen do ka e wawi halde no towi wiide jungu nyaamu bamakodo ka fay goto gollowo academy do nanga e kalse juude misel goto yellana heba wadde mutation mako nanga do hen fu jukkojo na way tonged do mu
ande kule
tida la fu wala ko nari bangal tewde mutation ga soni wala ni horebe academy en ka e ministere ne hollita wiidati jokkadin ana mujji
sakrabe andom dom kaddete kabaruji amen di bete hande or bawi hettaji do kabaruji fu do whatsapp do numero amen o do woni 75 99 76 19 na do on jihi wadode to goto hello amen facebook on ito ikon amen whatsapp on wal hettaji o do journal kay magazine garo jukita jom o fu do gollirgal amen gal men noddirta ko na foni on garan 37 321 mer mer no fandi ka fu kina taw do bunno ga credit e telephone mo do fandi he fi no ko sada yotara amen do wan jukita magazine amen toutes les femmes du Mali nyaloma hande o anana wori bangal imma daraji di sukabe roko yokabe watta yelana tawta huntundirde sarabe mum en subami faace rango nati hakkune mum en fa keben famtar anni ko imrana kilo mayga hebnaam do hendo festango Omar Waygalo sita sidibe nyalle jam
bankasi dewle kewde sukabe lati sabab mudu so sarabe mudem brifindiri misalo hono odo galle mo sukabe ngatle no koyde mudu en so sarabe mudem dewriti odo debbo jon sukabe holliti wiide dun lati sababu so mo wirfiti le suudu makko nyalom hande o wihi omo do on wondi sukabe makko kany gori ko basi fu wala hakkunde mabbe
deo de nabate du ko
nan mi marakato sarabe mudun kany akime fu gotun mo holliti do kile hewde sarabe amen yalla be famadu do sabi so inde amen wirfiti warle galle den watti fu so metinata ko mebbe o wiyan o bonnan dewgal makko mere tewtra sara amen tinno miido menen baddidi so kambe lonki kawrde hono menen natata jangon
on do sinyamba ga chogodi
dido halaji no inna galle goto gondiniri dun o wiccagal ko hebi cadele le suudu makko wakkati fu kanko gori ko tambe luttindirbe dun latiki sababu so mo yaltuno e galle o ka wattu jono suka makko be dari fo o watti le galle
musumani saba
mi woni bibbe robe taton kan e worbe didon wattine dewgal dum bonta metti mawdo nata ko min ga jo suudan yoppi mi galle de hotmi suudi babdan gorko goto do wari hortini kam ceggal mudum sukabdan waddi madraji fami wirifitimi warle dagal an arandere
o do debbo do holliti wiide dande suka mudum mawni sanne
nede la don kadi
biddo marado no wodiri yo biddo duinaado no sabi kanyu watte fu so sara mudum ana mettunduri on wa wadde joda hal hakkune mebbe mi pamam misali mi hebi tilaje kewdi le dewal dan dub jabbidi gasab ikol dan mi fitimi wari mi joddi dewal dan nyolman handen le jonne sukabdan tan won mi dingal dewal
be ga dem marakanyi
we tayde fu kanko noddirte saka guita gondo nokku noddirte do yoroso o wala funo wada fa inni ko abbi ko ndewrita kawronki
ne fanne ba farla san sababu
saral dido be sirti ana fota dubi tati handen mirabe ten didon kan e mi junga inde amen me woni watti fu me yahamme tewtira abba amen yalla kan inde amen an kawra ko nadda inna amen ko do to min tan be tinna be kawra dana wotere gaddu e tawede fu baba de jabe fa handen
ne fa kon ma son folo
so bami fa cergal wadi de sukabe kibi hakkille fu anton pian dabre jeel ina moode ab moodan ngartindira fesan we wakkati suka watta huno ko moodon le dewgal sara moodon wana ko yida kanko noddete Amadou Yaya Goita andan do kabaru fina tawa o wi dum wana ko hada ko nayri bangal fina tawaji leedindi
les enfants
sukabe an joge daroga mangal le kawral hakkune gorko e debbo le dewgal gaben wayibde kuteji e moodon watti fu so sara dum lonki kawra dana wotra sabdum wana tata sabe dum na tida laaji li maral mabbe dum yo goto e kuteji moodon ko geddi fu wala hen
reality
dum e tayede fu kanko noddete Yakuba Dogoni anda do kabaru neda ko o wi so sukabe curi sara be ko buri hewde fu golle o yafata o wi dum so sukabe hewbe jabata wattude le hen kunude moodon yen
ko buri hewde fu sukabe en ya hono di kulleji giddi dum mabbe yo tiagal moodo ko he mabbe paman tagu sarabe mu en dou sabi handen sukabe pe ko heemu en korta daana wotere sa jeewi sukabe be wala babba goto ana tiide be kawra daana wotere kam ka sukabe dewal aran direct to inde mabbe yalti
d'un premier mariage
o do andan do kabaru nedda ko kanyi andambe fina tawa fu kulliti wiide darnde suka ana mawni sanne hakkuno ina mu e bammu wori